mukwano sonyiwa amazima bwoba gwonjagala sonyiwa kiriza kwetonderera banemenye jukira tinawosobya nonetondera era nange nekusonyiwa manya nange ndi muntu lwenemerera panirira sonyiwa ensobi zibawo sonyiwa mukwano netonze nzirira mudale omutima gwobambi togukweka kuba gwe wange sonyiwa mukwano bibera bingi njagala tubere babiri okwagala nze kunemye okupima kumenya omutima gy'oliba kimanye olunetaaga liba nkulinze birozo bibera bingi njagala tubere kwagala nze kunemye okupima kumenya omutima gy'oliba gy'oli kimanye olunetaaga bwoti liba nkulinze ogala nyuzi mulira mugwano nsuseko bambi ulibe kulabo mutima gwange ubirako lusonyi sonyi besali nanze lulinga gonze nalemera ng'omwana simanyi oba ndikumanyisa maaso gali